This song was created using the N-Track Studio app. This song was created using the N-Track Studio app.
Paya ya bizi zinto zazo ngezangata sasingena thandwi medisa sivalai ngome mnandi ndandivalai kasibabeni nanya
abanye abantu batheta paya kwehlala paya sikuphi trekes paya kudala sa sisenza umculo paya uthando paya
yeah wadindwana zamina ngqibela kudala engezanga Jesus ibetes paya wadindwana zamina ngqibela kudala engezanga tisbeti trekes baya. There is no time to play funeka sbeti trek sibete ibetswe mpoko zesiphumelele funeka sithandazi ukuze sicelo Yesu kuba sikhusele yemasithandaze yewadilwana zavenda sibebela kudala ongezanga tisibeti treke zibaya yewathintwana zamenda sibebela kudala ongezanga tisibeti treke zibaya